Studio 4.12.
Niko safi sio laki na milioni siyo ngapi cha msingi ziisha siyo zaisha saa ngapi wale timenona na walembo wameshona moshi kila kona majiko ya nyama choma ukizama mpaka ndichi VIP kumenoga bouncer zima switch wauni wanaoga pombe chini kwa wote waliotangulia uko na mimi leo ruksa kujiachia yanayotokea hakuna kuhadishia mtoto ukizima watu watakupitia manukato mivuto michakato minato Miguso mipakato mineso na pigo za hatari pop champagne tipo juu ya
sai Kuna madem wanatupa desire Pasta washa kaya Tuna pop champagne watu wanaia
Chereze baba Ngoma kunagwa Kula kuzaba Usawa unakaba Vikibaki webeba Ya zapaka juu Mweza kushashiba Hapa kutafuta kinywaji kimoja kileini Na mtoto mja mzuri makini Paka tojulize leo jamani kuna nini Tumeifanya kimya kimya kama vile jemo na ngwea Lakini nashanga habari watu kivipi zimwafikia Basi sawa, ruksa kujiachia Piskali pamoja na mazagazaga Watu wanakunywa, wanalewa, mpaka pombe wanamwaga Hatuja usahau DJ, anakuja mrembo hapo kwa ajili ya kupa huduma Kula tungi mwanangu alafu dondosha ngoma
Leta lighta fire Kuna madem wanatupa desire Pasta washa kaya Tuna pop champagne watu wanaia
Aia
Fire
Fire
Kuna majem wanatupa desire
Fire
Pasta washa kaya
Fire
Tuna pop champagne watu wanaia
Wabaya
Vichanganyio vingi Kuliko mchongo wakuja toka sitimbi tumetua ndani ya bongo Bosi ya mboka kipapa kama mkongo Nkitajwa natunza hela kama tuanga umsondo Gonga, bia, konga, isia Ficho panzi wasivute watagongwa gia Mama, mia, nampa, bia Akilewa magetoni nampa bomba, dia Tumevurugwa pisi nyingi za kwenda Pasta kazima kamkia masjidi pemba Dishili meyumba kichwa channel chenga Na uwa mtu leo duri prison taftie mshenga Kama pamba zote sare, sare Na mapusha wote wale, wale Mida imeenda na machi Chale, chale, nisije nikauza mechi wagosi, tunde tukalale, ha!
Fire!
Fire!